Genie X Double Six.
Je, wasage vimacho na zake lipsi kumpata so rahisi. Yani kuli Mungu umenibariki, mimi umenibariki. Na kabla ya hii gift ukatufanya marafiki, baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu. Mapenzi gani haya nayo nipa, baka damu nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye mishipa. Au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu.
Wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu,
ona nana,
wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu.
I love you, Music Slicer.